Gudoomiyaha Ururka Bilaanta Degmada Baydhabo iyo Gudoomiyaha Ururka Horumarinta Xuquuqda Bilaanta Koonfur Galbeed oo weheliyayna xubno kale ayaa kormeeraya kaamamka barakacyaalka magaalada. Ujeedka kormeerka la xiriiraya sidii iyo hurgal lahaayeen baahiyaha iyo qabanka qoysaska iyo awlaada sidii walan ku qowda lahaayeen qabadaha dhiniga nolole iyo haysada. Onkorent iyo waliba milisay ku hadalay ahaano kumid ee qoysaska iyo booqadanka waliba iyo ku warbiyeena baahiyadka iyo qabanka iyo onafarin aan dire heeyado samafalka ee ku hurgalayeen deegaanka sidaan ka dhaqsiyaha badan iyo go'gurmadanka
baahadan antiis galayeen meeshiidina aaw kaan washeen waay way isgale aad aaw kaan moqo aaw ka nila hawinaan moqo awlaada aadan moqo ogdi ona mag da saasayra reed galala asmiyar ge kaste way isgale naadele hamii wali si jirfe ha ilaahay irsaak sheena dilli reed aadam ona baabul bogara faero ha ed hey ad walena ah ka doomiyaa wa qadin boonay dibsani ma sheeyada sheen wa yalena am bashal guuran gaajiban shar guuriyo hay yalena geekasta ma shaqay kor ilaahay wal ku jowal hasin ku qaada meeli san seetan baahidaana ka sheega haan han raabe hartiidiyo intaan sisuruna anti baahni isin boqti
gudoomiyaha ururka horumarinta xuquuqda bilaanta koonfur galbeed Aamina Cabdiraxmaan Jaamac iyo ku hadalaya sida walan ku qowdo kor dadku oo iyo aan badanyin awlaad iyo bilanka
waxa ka qiyaasa hadii oo bilaanta ee magalka ee shishadanta baahda badati ee baahda badati khilaaf badan sheena khilaafkaas naxsiiso xalliga baahni waxaasi si oo meel dheerna adeegban gudaagi sunnad gelinle ee si kataw ama si kataw barna gudi kaamka dhakis lagu soo biyaaw oo kala faadkaas iyo waxyaabaha xalliya oo wali jeelna inuu hoos ilaahay er
ugu dambeyntii ayaa gudoomiyaha ururka bilaanta degmada Baydhabo Hindiya Ishaaq Cali iyo waliba ayaa sheegtay dhibaatooyinka uu la kulmayay dadka ku noolan kaamamka waliba ayaa fariin dirtay dadka iska sheego weheeyido waan ku qaadayeen beesada in iyo sharciga la tiigsado doona lankii ka araga arimoogasaya
wali ogsigna badana kaamanka dad badan oo meel eraay wali ogna oo kaamanka ku wareegayaan oo eraayeen meel eraay usahayada ku dareernahay may faraanaha macnaha beesin ka qaadayaan waan hay'adna ku dareerna beenata dhortooki ee barnaamijkaas ay idin kulanay uno degmadeena dhortooki barnaamijkaas aragnay markuu horto wali faray dadkii lankasiinkooy tan horto dardaara oo eto koowlankasiinkooy oo hay'ada ku dareersan era macnaha wali aragnay dhortook lama hayn sidii hayn hata uno lihiira station jeen hata oo hay'ada ka dareer ee jid sida ka dareer ay sirsiir ka dareer ee wala ka dareer ee idoo inaan ku wargamo oo qalan ibuug leh gaadaan ila laptop shawidan oo ee kaamta wareegan dadka masaakinta iyo boolan haysan geegta barhayta oo buush degan biyo ku wada hayaan ciyaasho iyo daala dhacayna iraayaan beesaha iska aruriya macnaha wala sansiyana hungurisiin sheenana wala sansiyana beesaha isku aruriya oo wala suubi kan isku aruriya lanka isugu balan hayne may iska taxlojee intii soo seeda mail iraay lan taleefan dirso isugu geeka biyaag iyo wala siisa un lahayn yama iska taxlojee intii soo seeda taleefan lan dirso beesaha in kishibera maadaama shan door isku aruriya san yaray mislam lam door sidii door isku aruriya san yaray madun beesaha iska dareer lankii madun san dhacay tuug dadbuun
ururka bilaanta degmada Baydhabo iyo wada dadaalo xoogan oo ki edan sida walan ku qowda lahaa cabashooyinka iyo qabanka bilaanta.